gitondo cyo kuri wa gatanu abaturage bari hagati y'ijana na 5200 nk'uko babivuga bazindukiye mu gikorwa cyo gusarura ibigori byeze mu kagari ka Gasagara mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo umujyi wa Kigali nta gihe kinini bamaze bari muri ibyo bikorwa nk'uko umuyobozi wa koperative abaharanira ubukire Gasagara bwana Gashugi Telesfor yabibwijwe rya Amerika
uhari mu masandiri n'igice ubwo aba baturage bari biceye nyine barimo kugenda bavovora ibigori hanyuma nibwo twagiye kubona tubona kirarindimutse ariko urebye kugira ngo kirindimuke byakewe n'uburemere bw'ibigori wenda hiyongereyemo n'akantu k'akayaga kubera ko imvura yari itangiye gusa naho ishaka gukuba kugira ngo igwe hanyuma kiramanuka cyose n'ibintu byose kirahirima kigwira abaturage bari barimo biceye imbere bavovora ibigori barimo gushareka hejuru bagenzi banjye bapfuye mbareba abandi twagiye tubakuramo aho tumariye kugisenyera tukagenda tubakura hagati y'ibiti n'ibigori by'ababundikiye
amakuru amaze kumenyekana inzego zinyuranye zahise zihurira muri iyo mirima y'abaturage batangira gutabara bari bagihumeka nkuko bitangazwa n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali abandi 10 bahise bitaba Imana abagira kuri 36 barakomereka kuri ubu barimo kuvurirwa mu bitaro bya Masaka biri mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali nkuko bisobanurwa n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali abarokotse iyo mpanuka ubwoba ni bwose
ubwo babibonye mbere Imana yagize gutyo ibigijijeyo twe twasigayemo bigenda bitwibenura hejuru ngo rero habayeho urugamba rwo gutemura bya biti babikuraho n'amabati kuramo mirambo
hari harimo abaririmbyi bacu dusengana Mutoni Wase ariko ararembyewe ntago turamenya amakuru ko ari muzima harimo no na Uwizeyimana Oliva harimo n'umukecuru wacu yatashye barahari benshi guteka byatunaniye uri kugenda ukumva amaguru ari gusubira inyuma ukumva umugongo wacitse byaturenze
nange ifite ubwoba bukomeye cyane
kubona abantu mwagendanaga mwasabanaga ukabona baragiye ni inkuru y'incamugongo
ikibazo n'ubu nange sindanatekana rwose nange ndi gutengurwa ni Imana yandukoye mbese
usibye bakomeretse ndetse n'abamaze kwitaba Imana abaturage baravuga ko bahombye ibigori byari bimaze kwera ari byinshi kwiyinzu yahise ibibundikira ibindi abantu benshi bagenda babikandagira ntibaramenya amatoni yaba yangirikiye muri iyo mpanuka
ni igihombo twagize nka koperative abaharanira ubukire Gasagara kuko nanjye ndi umunyamuryango nayibagamo
Turahombye cyane.
Kwibaza tese wenda ko twari dufite abakozi batandukanye, wenda muri ibi bigori harimo ababa bagezemo tutazi. Ni igihombo cy'ibigori dufite kandi urabona kino kirere nacyo gishobora no kuza kikajya ntitugire n'ibyo dukuramo. Tukaba twacitse n'intege n'abantu bacu twabuze.
Kugeza ubu icyateye impanuka ntikiramenyekana, ariko umujyi wa Kigali utekereza ko byatewe n'ubwinshi bw'abari muri iyo nzu. Urujeni Martire n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage.
Uyu munsi bari baje kwanika ibigori byabo, ariko imvura isa n'ikubye, ikubye baza kugama bajyamo ari benshi kandi ubwanikiro budafite ubushobozi bwo kwakira abantu benshi icyarimwe bangana gutyo. Nibwo rero umuyaga wahushye birabagwira hagira abahasiga ubuzima, abahasize ubuzima ni abantu 10, hari 36 bakomeretse babajyanye mu bitaro bya Masaka. N'umuyobozi w'umujyi ari ku bitaro bya Masaka kugira ngo akurikirane uburyo bitabwaho.
Urwego rw'ubugenzacyaha rwahise rutangira iperereza ngo harebwe icyaba cyateye impanuka, ariko kugeza ubu ibyayivuyemo ntibiramenyekana. Iyi nzu abaturage banikagamo ibigori yari imaze imyaka 3 ikoreshwa, ariko abaturage bakavuga ko aribwo bwa mbere bari babonye umusaruro mwinshi nk'uwo barimo gusarura, kandi ko muri icyo gihe cyose bayimaranye nta kibazo bari barigeze bagira. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.